yande sapo jet na jabori min ta chapantati studio kalango habaruje furfulde ele ko kibaru en kala hala hawrine goddo hawrama do en galdu nyeme hindu ndu kono ecap sahel kam wona federede af europe kam wona wada dum do fi ko dartu no ko bibbe wurdu kono ngada ballaga mudun en yaade jonde jam hebo nonni faande hore haldi daba no tawata no asamaka galuno latino hedey e kero le niger tena algerie nokuto dilla wambe hewbe futon wonto wartato do du ko ndan himbe en don no dilla goto goto fa paame kandu no wada e do fi oim no wonto en kogol mun to wonno silmina be nonni yewtere men pendan studio kalango yartana en to en tilaberi nokuto jeyten federe wetene kokorga tun dum won ko be gombe ngada e keba na fakka e parke maccu nonni sumana ma don ko janganto habaruji di andani e fulfulde no tawani gofu en kala hala hande talato wonno ko to enda gades be puddi wadde tugal ko hisento himbe nyaw ko wi'ete meningite ko boyto dade dum endam kana wala du kondam be ngala be tufafa himbe lekolita hisidun lekoli pamari hakuneji himmunu gonno tufe gam batta Allah heba himbe kissa dum dum wadi du kondam weltar sanayade e horebe lekolbe kanyo jangobe fu madame abbasa asamaou yo directrice no enda dum won kawjido lekol medersa ton enda der gallude agade nan ko halni bandemi musa mama
donc on remercie
meden getta Allah ko holli men puddol tufude himbe kural hisinde be nyaw boylo dane gando en der jangirde amen no wodi suka jangogo nangi do nyawgu en den gadan do jardin d'enfant suka o du mai nyawdu no gadan bonnere sanne joni ettore Allah ko dum fuddi wadande himbe kure de enda meden domi dum illa ko boyi weltare mawne duno yaade amen menen janginobe e suka be en kafu e saro e mabbe dum fuddi wadande jangobe class didi du yaran du yeso e wadude kure de enda fa e gadobe class jeego de Allah jabi meden getta loktorobe amen kafu e ardibe amen
superior hierarchy
nonni hande talato fa war joni tugal gongal du fuddita to enda gingimi du konnani tugal ko sukabe wadante gam batte Allah hisudi nya wallahi na wallaji sukabe yo tag lebbi sappo e jeego nabbe burai non dum du konnani gam batte Allah be keba kambe du konnambe mojjina ngurda mabbe yaadu yeso le hopital mangal ton enda ningal gingimi hon kawjido fil kibar hopital gam beteda madan kaka Aishatu Umaru o wadi noddangal jati yaade e sarobe sukabe gam batte Allah be ngadde sukabe mabbe heba wadne tugal gal endan gam du konnani hunu ko lati nafambe sanne holli widdu ko nani hono golla ko fudda dum enda hanto tan nan aljumaare warore kanjo halni bandimi Abdullahi Meena
duk yaro nda anka heshi
suka fu illari mama idu wadana dum BCG ko hissinamo doiru maunu idu wadana mo du polio zero de suka o enda wadi bal e lesoji didi wadane penta en ga hissin demo nyaw pofe idu wadana mo du rota epinemo 3 lewru fudu suka o enda no so oite lokotorore gan wadana mo kure de endan fayaade lebbi tati de o wadi lebbi jeego on wadane vitamin A lebbi jeenay wadane kure hissin demo nyaw oldu godudo talkuru tufede kure de du fu sey wadda talkuru mudum men kokki dum to nokkuje to ferobe ittana jodo fu de on gaddi talkuru du enda sey men dara den hoddi kure de du wadana suko o enda sey men gadana dum de suko on du wadana ka kural ba gotal sey men binna talkuru men binna bikkin kure de en fu do talkuru du en
kinan zaman karne zayi
e cap sahel kawono hono fedeleede de entaleede kay hono to en europe waddo ballaga mun le sahel en gam batte jam eso hebo kandu konna hande ne be puddi batu odu kon do galle nyame ngol be ngara dum subako won ko fudda batu ndartana no watta ko tawe bibbe wuro kay ndu gaddi ballaga mun dum en heba jonde jam hebe nenne ne kadi mun ballako mbaye waddu der majjum dum waddini ko fawarjo odo batu wada ma gam batte alle firugo ko himbe tindi wadde do majjum dum biete fa hande salvador tento da franca latir kany woni hono gondo indo inde dental europe do leydi niger o halni tan non fude ahmed kor ena fakko hette e kube ngombe ngadon
le tami novembre watu joda hale wadangu enden holli wi ude kono hani dun joddina dabareji nawtorade himbe leydi ko hana waddude sogeji tan kono bombe be enden heba musala rafke joron hakki fukkingu ko tawa der chakantaraje le sahel de enden fedde dental le de tuba ko be du boyino gollida le sahel de enden fedde dental de du no mila ko joddinol dabareji di enden har nawtorade himbe chakantaraade de enden no hokkude lawol non i leydi sahel fu holla no dun tokkira ko mosolo refke jora hakkilo fukkingo gon endan hebu sardirde gonga caka himbe be endan e joddinde saru suuji gomnati wallirde be e keba ko yirna der burna mabbe kan fu e yaadu yeso dum woni lawol hebude mosolo refke jora hakkilo fukkingo gon endan
l'etat et le développement
ñankayde fane ñanto en arliti illu sappo e go lewru me wonno ko kibaruji no jilo le réseau ji wiide ke bibbe adamaabe gon jiama no joggi kaborde no pilo e le nokkude wari fa lewru etengo inamba garet le département on enda mo arlita nene halaji gon do jilo di kono halaji di kewi sanne dun sabi préfet arliti be tedo mala noura mala sani o firtani himbe ko dun lati hen wakkani mo bandimin muttari abdullahi landimo
wannan jita won hodani aka
habdo non wadugo leydi mali caka pelle murtude jinin e dash der wuro gon wi'etengo inna dakka hana do andal leydi niger non de takol kerol e didi de andal no kure de andan woni wobbe der himbe pelle murtude de andan doggoy gari do andan der sire godon wi'etede ikkade mala tomotoje mabbe gi'a himbe kuli nati halude yettore alladu gomnati leydi niger watti domobe der cakantaraje de andan himbe kukkina hakki lojum orgal sogeji indirangal garkuwa do labi joddinde jonde jam do tawader cakantaraje den endanga renude himbe he arem himbe deni gii ko kolaki gar halande ardibe mu tuba kobe ko e mu garti der sire arliti de enda denne sadonan gon funon tawaka
arliti babu na matsala security azu
nanni fawar jene le kibaruji di en kala hala fawar jonto enda leledi agadez to wete asamaka nokkuto lati to wonto fawar joni hono dille wambe riwete algeri garto nonne ilunoge di lewru avril wayri himbe riwe yo algeri wara asamaka don enda kanon won ko be kisa be gonno hon ujunaji njoyon hande nyalmo nyallu enda be kisa kotto ujune kemne en noga e jiegon ko tawa don endan e le galle lati du kono OIM fedele duniyaru hawjene jabbitade himbe endan hawji nonno du kono ni e le nokuje goddo le du kono be kisa wiide be ganda himbe winade do kemi didon ko tawa do en dilla wambe ri wabe ben endan dum du kono fo OIM agadez kany won ko hawji dum kando won ko filli dum nenne sembe ket non nanon faar jambe tedo hono Oscar Safari lati kany won do inde OIM agadez ko halni faande Musa Mama edo fi ono wono yaara
de 5000
wadanno lebbi didi e ujunaji jow hande be ujunaji dido e ko deki deni be juudama asamaka sebe gadde do enda arlit der kogo o yem deni du agade ston enda no wodi no kure tebe gadde laso e didi lewru avril wairi ummotobe lede joditowe wartude do enda asamaka mide mila du ko deni du yadiri ni enda yeso min bawon wallirde neddo mabbe fu ko tudo wuro mu do asamaka be ujunere e kemena ela fegeu dimma tawabe de nokuje amin gonde de reedu leedi gadan ujunaji dido e ko deki pelle balli roje gonde agades ka en gonno kawji fi mabbe hawti dade du e ardibe region mide ngodi tamude du hebude mosola sa donnan dan
en allons résorber la crise
nanni fa ana region motilabe paden joni to wete fawar joni commune mo tagazar tawakana e le département mo belleyar o dure be na joda kana kolon dir juudne hettini fa goddo wanano en goddum e be dari ko e mabbe hono hajjara haruna entretenir koba lati du mun chapanna e jetati golle makko woni o heba biriji o golladi o wada kulantereje ciotteede o nafole majjum o halani du fawar joni bandimi mamata danda koy
gollal gal gadan mi ni woni nebban biriji kan he tigadige der gollal gal mido firta muraduji am mi sodata na sakuru biriji din ujinaagi sappo didi mi yarto dum fa woda mi itta kaado e tuini ko woni dermu denko mi haga biriji din mi itta dobukun denko mi yara dum machine mi wada gere tigadige mo wada gere do kuli kuli mido wodi sukabe ko wallata yam mi godi machine ko ittata nebban dan fere taja kuli kuli on do fere ujinaji sappo mi sudi dum payende den do ujinaji tati de hana biriji ko adi jon mi wala sadar mafu der gadol mu mido watta dana e bandirabe am e tefabe ekkito
nanni toro du koda rewbe mudum wadi hawrinde ko watte sappo e tati lewru me hitande fu rewbe enda be ngadi batu be ngadaina du batu odo fi noto ko rewbe ko na wadda balla gamudum en heba jab e sewende nago hebe der commune o enda mo torodi fatuma boubacar goto e mabbe o halani bandimi boubacar seyni dum wadi ko be ngadi batu
Minen jonde jan kammen cuɓi min jewti dow majjum. Modibbo gon debbo bi'eteeɗo Maala Mamu Toroɗi kaw waɗani men waasu, waɗani men du do'a o. Meɗen giɗi wi'e jonde jan heɓake. Min kawri minen rewɓe men kaali dow jonde jan de enden. Gar rewɓe de gatti juuɗe mu'en fu jonde jan no waawi heɓo. Himɓe ɓe enden gorraaɓe amen no, ɓiɓɓe amen no, sakikiraaɓe amen no. No haani min pirta ko'e maɓɓe ko watta deccere heɓo. Rewɓe garɓe Batugu enden en du ko'e maɓɓe pirtama. Nder maɓɓe no wodi cuyɓe nder ci'e gariɗo en. Dow inne rewɓe mi laatike conseiller Toroɗi duuɓi sappo. Denne ko rewɓe Toroɗi gatta fu mene e maɓɓe kawrata gaɗa ɗum.
En jaanto en ZNR tawete kanci hen nokku to laati kandu kondani e ley département goto enda le wuro goɗo non wonno ko ɓe jii to wiyete Godo Hausa na wallaji dabbaji ɓangi ton en nan ka non woni ɗum waɗani le lewru men ndudani e hono Sarusi Kaw jiɗo durgol to enɗan ɓe keeɓi mosolo dow na walla ka enɗan ɗum wonno ko fawara jonde kono Idi Djiba Dié e Nasirou Latir kañum woni directeur kaw jiɗo fille durgol to enɗan kanthie haalani bandi mbiteɗo Habou Sale Sarki.
De notre département de
Kanthie. Der Kanthie département amé o enda harko darta fi cellal dabaji de cerno wodi dabaji di enda ref cellal ko hulcini go fu wala e majji sayni der commune Matamay wodi nyaw bi etengu burdunga wangi iguraba dabaji di enda der sire gudduwa Hausa rab gudu jalorgal mudu hebama dan de gatam yaade e durobe dungu faina toyde denne durobe enda durwa yarunde dabaji mubbe safa areji ko war gilti redu gande dungu naati gilti e ko wadda nawdu redu den non dum wangata e dabaji di en durobe en dam be tufa dabaji mabbe kure hissinde di nyaaw putto boloje bi eteedo charbon gande dungu jippike de nyaaw gu en da wangata
ki cette maladie se déclare.
Yewtere men pinna hannde yaari en tilaberi to fawarjo ni federeɓe gon wiyetede Kokorga Tun. Ndenne Kokorga Tun o enna du wonana waɗa golleji ko waddata moƴƴere sanne ko watta rewɓe noga e jeego ka e gonno golle ɗon jamma ila ñalawma eɓe keɓdono fakka majjum kañum wonno ko fawara jondi konnani mbiyeteɗo madame Saydou Hadiza Kangay laati kawoni hoorejo mabɓe Kokorga Tun enna o haalani bandi min Abdoul Aziz Hasumi. Ɗum woni yewtere men pindina
der golle fedde modon de endan irdume dume gatto
ero sigte tondi farin ko sukabe kam min gatta buyri di watti di hita kina isola deni inde mun ho jama e faransire mid on kan woni gawri den ko soja watti kan awara wadirte e biriji kan hawro dirti wadi chondi chondi non dimin gollata no wodi diga sukabe nawtorto emo no wodi gram herme e kilo goto deni min gadi chondi din sai min jarini to loktorobe gambe ewa yala di wala basi gumfu
hamno woktal fu kulsa
dume woni nafakka mizolamo gatton o endan
zanku kulkango mizola han zani
suka fu gondo no nawtoro e chondi di masha Allah illa ewama bandu mun no wodi no hokka suka sembe bandu ini nyiba bandu suka on kullogo min gattata ko nyibata bandu ko wite CNV nyaman de juro no imin baylata min gada chondi din min gatta gawri no e biriji fu no awe de lady men di awara on do der lady men di no wodi demobe gon ko awatani hano far bellay yara en
goro go gadan gay gon farira
golle mi zola de endan nafaka kay waddani fedde modon de
wallahi nafaka ngakan de irwal
barke e golle de waddani groupe ma amin ni woni min kebi ballobe dubbe garube faabe ballami be balliri min do no wodiri gam bato min goni do en minen gada chondi mi zola o ballobe gum kambe kokkimin nokkure de pam kan he crete be nyibani min nokkure den be gaddani min do are golde tirdi
yan gudan yirse irwono huwora
foti bawdon sonnude der lewru deni golle den enden no hore mu
handora irgi hin
gotol der lewru fu minen chonna ko watta ton goto kando no ummu million goto gada mun do no wodi ONG ji garobe min gada nabe be cendanta himbe peroybe e der loktoroje tonuji joy yago sappo en dey wakati warde wakati e garta min gada nabe
amma lokci ka lokci yanno.
E do do won ko habari me fulful tili hande ne studio kala ngi se elen jon kambo le hewtene jangton to habari fulful be ciira e mo ta muttari muhammadu wadda habaruji dengal hausan kore balanti jamwali.